Avant de nous lever ensemble pour prier, lisons une parole.
Tugasenga tusome amagambo muri Zaburi muri Zaburi 95 muri Zaburi 95 hano haravuga ngo
poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut.
Zaburi 95 murongo wa mbere,
présentons-nous devant lui avec des actions de grâce,
nimuze
poussons vers lui avec des cantiques, des cris de joie. Le verset 3, car le Seigneur est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tout.
Nimuze turirimbira Uwiteka, tuvugirize impundu
dans la main duquel
igitare cy'agakiza kacu, tujye mu maso ye tumushima, tumuvugirize impundu n'indirimbo, kuko Uwiteka ari Imana ikomeye, ni Umwami ukomeye usumba ibigirwamana byose, ikuzimu hari mu kuboko kwe, kandi impinga z'imisozi nazo nize. Inyanja niye niwe wayiremye, intoki ze nizo zabumbye ubutaka. Nimuze tumuramye twunamye, dupfukamire Uwiteka umuremyi wacu, kuko ariwe Mana yacu, natwe turi abantu b'icyanyake, turi intama zo mu kuboko kwe. Uyu munsi cyama mukumva ijwi rye, nimwinangire imitima nk'uko mwayinangiye imiriba no ku munsi w'Imara mu butayu, ubwo basekuruza wanyu bangeragezaga bakantata bakabona umurimo wanjye. Narakariye ab'icyo gihe imyaka 40, ndavuga nti ubu bwoko buhora buyoba mu mitima yabwo, kandi ntibamenya inzira zanjye. Nicyo cyatumye ndahirana umujinya nti ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye.
Jusque là,
turageza hano iri jambo ry'igiciro ry'Imana. Uyu muhamagaro umuririmbyi wa Zaburi yahamagaye kiriya gihe abwira abi mu gihe cye, ariko tuzi yuko ijambo ry'Imana riguma ari ijambo ry'Imana, ntabwo ryavuzwe kugira ngo rivugwe rimwe gusa,
mais elle nous est restée jusqu'à ce jour.
Ariko twararigumanye kugeza ubu, kugeza magingo aya, kandi biratureba n'uyu mugoroba. Uwo muhamagaro, ubwo butumire buratureba uyu mugoroba. Nicyo gituma tunejejwe no kuba twashoboye kuza tugahimbaza Imana yacu, tukayiririmbira, tukaza imbere yayo turirimba indirimbo z'ishimwe, nk'uko twasomye hano ku murongo wa mbere. Nimuze turirimbire Uwiteka, tuvugirize impundu igitare cy'agakiza kacu, tujye mu maso ye tumushima, tumuvugirize impundu n'indirimbo. Bakundwa bene data na shiki banjye, tutabikoze twebwe abakiriye ubuntu bwe, twebwe abo yacunguye ibyaha byabo byose, akatubohora akatwita ubwoko bwe, akaduhindura ubwoko bwe, tutabikoze ninde wabikora? Nibyo, bariya abantu muri kiriya gihe bashoboraga kwegera Imana bakayihimbaza. Ni igihe cyacu, ni igihe dushobora kuzamo, ni igihe Imana yadutoranirije ku bwawe nanjye ku bwacu twese. Dushobora kwegera intebe y'ubuntu y'Imana tukayiririmbira indirimbo, tukayizamurira icyubahiro n'ishimwe. Ni Imana y'ukuri, niyo ibintu byose biri mu kuboko kwayo, niyo mutware wa byose, kandi niko azahora kugeza iteka ryose. Umuririmbyi wa Zaburi aravuga ku murongo wa 7 ngo kuko ari we Mana yacu, natwe turi abantu b'icyanyake, turi intama zo mu bwoko bwe. Nibyo bakundwa bene bashiki banjye, niba ibyo tubizi, nta kindi cyaba keretse kwemeranya n'iyi ndirimbo. Uyu munsi Yesu Kristo muri twe aragendera muri iyi mihanda, aragenda ushaka kumusangaho yibagirwa ibindi byose. Uyu mugoroba turashaka kwibagirwa ibitugo se byose turashaka guhindukiza amaso yacu n'ibitekerezo byacu kuri we kuko tuzi ko atari kure ari hafi yacu uko niko dushaka kumuzamurira ishimwe n'icyubahiro duhaguruke tumuhimbarize hamwe Mana ikiranuka uyu munsi tugushimiye hamwe kubw'uyu munsi w'ubuntu ku bw'aka gahe kubw'uyu mwanya tugezemo tugushimiye n'umutima wose kuba waraturinze kugeza uyu munsi kuba waratugumijeho ikiganza cyawe kirinda twebwe nk'ubwoko bwawe tugashobora kongera guteranira hano kugira ngo hamwe twese tukuzamurire icyubahiro n'ishimwe uzi imitima yacu uzi ibyifuzo byacu ariko wowe uri Imana yacu mbese twaganaye hanze nta kindi twakora tari ukuzamurira amashimwe n'icyubahiro mwami Imana yacu turi ubwoko bwawe mukumbi wo mu kiganza cyawe mbese ninde uhanye nkawe niko umuririmbyi wa Zaburi yaririmbye ati uyu munsi mwumve ijwi rye mwami natwe tuzi ko uyu munsi uri buvugane natwe ijambo ryawe rigera giciro kandi turashaka kumva ijambo ryawe ntitugande mu mitima yacu aho turashaka kuyifungura tukita ku byo utubwira mana ikiranuka ungirire imbabazi tugirire imbabazi twese tunejejwe no kuba ubwoko bwawe umukumbi wo mu kiganza cyawe uhabwe amashimwe uhimbazwe no muri aka kanya k'umugoroba abaje uyu mugoroba bose ubaho umugisha n'abatashoboye kuza nabo mwami bose ubasange mana ubahe umugisha mu butunzi bw'ubuntu bwawe niko nsabye mu izina rya Yesu amen
louange et merci au seigneur
je pense ashimwe kandi ahimbazwe natekerezaga yuko mwene data Rusi ari bugume hano nge nkahita nicara ntabwo ndikumva uyu munsi meze neza murabizi iyo umuntu yagiye ku muganga w'amenyo umurebera hariya rwose ugahita wumva utaguwe neza ariko turashimira umwami kuba twashoboye guterana tukumva ijambo rye umuntu yaravuze ngo ikibwirizwa uko cyaba ari kibi kose kiraruta kuba nta kibwirizwa gihari uko biri kose ntabwo twe tuzi ibibwirizwa bibi nubwo hari igihe uko byamize kose bituruka ku Mana Pawulo yaranditse ngo ubumenyi bwacu ibyo tuzi byose ni iby'igice iby'igice n'ibivaho ibitunganye n'ibiza iby'igice bizavaho kandi turashimira Imana ku bw'abakora umurimo cyase bakuri iby'igice kuko nta muntu wakwirarira ko atunganye rwose Imana yonyine niyo itunganye muri byose Imana niyo izi byose kandi niyo twishingikiriza kuva ku ntango ukagera ku iherezo uyu munsi koko si ndi bushobore kuvuga umwanya munini ndetse sinshobora no kuvuga n'ijwi riri hejuru nicyo gituma hano dufite indangururamajwi n'insakaza dufite indangururamajwi amagambo twumvise yankoze ku mutima kandi ko bihora Abakorinto ba mbere gatatu mirongo hanyuma Petero aho yongera kugaragaza inkuru y'ubwoko bwa Isirayeli akabivuga mu buryo bw'isezerano rishya isezerano
fait de grandes choses car la promesse qu'il avait faite
Richa Imana yakoze ibintu bikomeye kuko
plus tard après 40 ans sous Moïse
ibyo Imana ibyo Imana yari yarasezeranije Aburahamu yabisoje imyaka 40 ya nyuma muri Mose ubwoko uko byageza kose ubwoko bw'isezerano bwari ihanganye bwarakomeye
comme s'il s'agissait d'un fidèle auquel il n'avait jamais parlé auquel il n'avait
kumana byari ebi goye cyane ko byameze nko wizera Imana itigeze ivugisha itigeze igira ikibwira itigeze yitaho kumana
une grande douleur
byari akabaro gakomeye cyane imvugo wenda sahari ni y'umuntu ariko Imana ikorwaho ikorwa ku mutima ira ibabara cyane igihe hano bavuga ku murongo wa munani ngo ntimukanangire imitima yanyu nk'uko byabaye i Meriba nk'igihe cy'imasa mu butayu aho byari iki aho naho Mose ya
s'est précipité et a dit
yara karanye n'Imana ubwoko bwa rakaje Mose Mose agaruka kuiteka nuko aravuga ati mise waduha amazi nuko akubita kugitare arasubira maze Imana irarakara twumva no mukibwiriza mu izina Branham byari igishushanyo kuri Kristo Kristo yagombaga gukubitwa rimwe gusa nk'igitare yagombaga kubambwa rimwe bikaba by'iteka ryose cyangwa se bikaba byemewe iteka ryose tuzi yuko amateka agakiza adatangirira gusaba isezerano rishya atangirira uhereye ku rupapuro rwa mbere rwo muri Bibiliya mu gihe hano banditse ku murongo wa cumi ngo mu gihe cy'imyaka 40 ubwoko naraburakariye ndavuga ngo ni ubwoko bwayobye mu mitima bwazimiye mu mitima yabo kandi ntibashatse kumenya inzira zanjye dushobora kongera gusubiramo izo ntambwe 40 ni 40 rwose intambwe ubwoko bwa Isiraeli bwagenze mu butayu mu myaka 40 aho bahagaze n'uburyo bakomezaga ariko se ibyo bose byabamariraga iki niba Imana yarabarakariraga isezerano rishya Pawulo arabivuga nk'uko bivuze mu rwandiko rw'Abakorinto mu gice cya cumi urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto mu gice cya cumi ni amagambo y'imbure ni amagambo acyaha akwiriye kudukora ku mutima twese akadutera kwisuzuma hano ku murongo wa mbere haravuga Abakorinto ba mbere igice cya cumi bene data si shaka ko mutamenya yuko basogokuruza bose bari munsi ya cya gicu kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanije bose bakabatirishwa muri icyo gicu cyo muri iyo nyanja gutegekwa na Mose murongo wa gatatu bose bagasangira bya byo kurya by'umwuka na bya byo kunywa by'umwuka kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga kandi icyo gitare cyari Kristo C'est ce que nous lisons ici dans le Nibyo dusoma hano mu isezerano rishya.
Il se tenait sous la nuit.
Bari munsi y'igicu. Uwiteka yamanukiye mu gicu.
Une colonne de nuée.
Ku manywa inkingi y'igicu. Mu ijoro inkingi y'umuriro. Ubwiza bw'Imana budaciye ku ruhande butaziguye umugambi w'Imana hamwe n'ubwoko bwayo. Mu gihe hano bavuga ngo babatirijwe mu nyanja no mu gicu, byombi bisobanura ngo n'umubatizo w'amazi n'umubatizo umwuka wera. Nashoboraga kubasomera muri Nehemiya yuko Imana yabahaye umwuka wayo mu mitima. By'ukuri ku Mana ntihabaho impinduka, kandi tubona yuko iyo myitozo yose ntabwo yahinduye imitima yabo. Byose byagumye nk'uko byahoze mbere. Aho niho tugereye kuri bya biziga bitatu Branham yashushanyije, ukagera ku kiziga cy'imbere ku bugingo. Aha aravuga mu buryo bwumvikana rwose, gushobora kuba warabatijwe n'umwuka wera mu gice cya kabiri, kuvuga mu mutima cyase mu mwuka. Naho igice cya gatatu ni imbere y'imbere mu bugingo, na udashobora no wavutse ubwa kabiri, ku buryo nubwo umuntu yaba abona imigisha y'inyuma, ugasanga yigumaniye imigenzo ya kera, imigenzereze ya kera, byose bikaguma nk'uko byahoze kera. Mu isezerano rishya, Imana irashaka kudufasha, Imana irashaka kwinjira imbere y'imbere muri twe. Mu isezerano rya kera ntabwo byashobokaga ko ubugingo bw'umuntu bucungurwa n'ibitambo by'inyamaswa by'amatungo. Hari hakenewe amaraso y'umwana w'intama kugira ngo ubugingo bucungurwe. None ubu Imana ishaka gucengera mu bugingo kugira ngo ihereye mu bugingo ibashe gutegeka ibindi byose. Basomya no ku murongo wa gatatu ngo bose basangiraga bya byo kurya by'umwuka na bya byo kunywa by'umwuka. Manu ibiryo by'abamarayika byavaga mu ijuru buri munsi, ku isabato bagahabwa inkubwe ebyiri ku munsi umwe mu cyumweru. Byose byari hagati muri bo, nyamara nta kintu na kimwe cyakozwe muri bo, nta kintu na kimwe cyahindutse muri bo. Bakundwa, dushobora kugira ibintu byose muri twe, imigisha iruta iyindi.
La nourriture spirituelle.
Jambo rihebuje
est abreuvé spirituellement. La boisson
spirituelle. Ibyo kunywa by'umwuka dushobora kugera byose muri twe. Ariko Imana itaremye muri twe imbuto y'ubugingo, atari umwe muri twe, atari bamwe muri twe, ahubwo imbere muri buri mwese muri twe. Mu kanya gato gashize nasomye mu kibwirizwa cyitwa ngo kuki usakuza uterakaruru vuga. Aho naho mwene Branham arasobanura ngo umucyo umurikiye ahantu hagomba kuba hari imbuto. Iyo harimo imbuto irasohoka iramera, ariko iyo iyo mbuto idahari naho umucyo wagera aho hantu, imbuto itarimo ntishobora no gusohoka. Twahawe imbuto y'Imana mu buryo ubwo kugimana butari bwarigeze bihabwa bindi bihe byose umuntu yabayeho. Rero ni nako inchingano zacu zirutaho cyane gukomera, kuko nkuko byanditswe wahawe byinshi azabazwa byinshi. Luka 12:48. Imana izadusaba ibiruta iby'abizera bo mu myaka 50, 100 cyangwa 200. Wahawe byinshi azakwa azabazwa byinshi. Kumurongo wa gatanu haranditswe mu Bakorinto ba mbere igice cya 10, ariko abenshi muri bo Imana ntiyabishimiye, nicyo cyatumye barimbukira mu butayu. Murongo wa gatandatu, ariko ibyo byababereyeho kugira ngo bitubere akabarore cyitegererezo ikituburira. Dushobora gukomeza gusoma. Imana ishaka yuko ibyo yishimira biba kuri twe, kandi ibyo bisohora mu gihe umwumvira ukumvira n'ijambo ryayo. Ntibishoboka ko wanezeza Imana kubera ko igaragaza neza ugakora ibyo utekereza ko ari bikwiriye. Kugirwa abana b'Imana, umuhungu n'umukobwa, twabihawe igihe Yesu Kristo umwana w'Imana yabatizwaga mu mazi muri Yorodani. Aho niho ijuru ryakingukiye, igisubizo kikava ku Mana n'ijwi rikavuga riti, uyu ni umwana wanjye nkunda, uwo nishimira, uwo nabonyemo ibyo nishimira byose. Nanone byongera kuba kuri wa musozi wo guhindurirwaho ngo uyu ni umwana wanjye nkunda, uwo nabonyemo ibyo nishimira byose mu mwumvire. Matayo 17:5, kandi umwumvira umwizera winjira muri uko guhindurwa umwana w'Imana, ubyarwa na rya jambo rimwe na ya mbuto imwe, nta kundi byagenda, nawe azabona ibyo Imana yishimira. Ariko birasaba kubanza kubyarwa n'umwuka umwe w'Imana. Kristo yari imbuto, yari imbuto y'ijambo, muri we hagaragaye ijambo ry'isezerano ry'Imana. Ikigomba kuvukira muri wowe, ko avuga ngo icyo uzabyara kizava ku mwuka wera. Luka 1:45, ijambo ryaje kuri we umwuka wera umuzaho ahindura ijambo yahawe ubugingo kuba rizima, maze intango irabaye biratangiye. Ni nako bikwiriye kuba ubu kuri buri umwe wese muri twe. Ntidukwiriye kuba abayoboke b'itorero runaka, b'itorero runaka, ahubwo dukwiriye kubyarwa n'Imana, nk'uko umwami wacu avuga ngo keretse umuntu avutse ubwa kabiri, bitari ibyo ntiyabasha kubona ubwami bw'Imana. Luka 3:23. Rero umuntu atabyawe n'Imana, dore ibya kera, yabyawe n'Imana, ibya kera byose biba bishize, byose bigahinduka bishya. Abakorinto 2:5-17, ugahinduka mushya, kandi ugahinduka mushya mu bugingo, mu mwuka, mu mubiri, ugahindurwa mushya, ugahabwa kamere y'Imana, ugahabwa ingeso ziva ku Mana zikagaragara. Mu rwandiko rw'Abaheburayo mu gice cya gatatu naho tuhasoma amagambo ameze nk'ayo, amagambo avuga bimwe. Hano turabwirwa, dushobora guhera wenda ku murongo wa 7 mu Baheburayo 3. Reka se duhite tujya umurongo 18, niwo w'ingenzi cyane kuri njye. ni bande Abaheburayo 3:18 ni bande yarahiriye ko batazinjira mu buruhukiro bwayo si abatayumviye kandi tubona ko batashoboye kwinjiramo kuko batizeye kubera kutizera kwabo. Dusomye indi mirongo ya Bibiliya aho haguma haboneka hagaragara iri jambo ngo icyaha. Mwene Data Branham yayivuze mu buryo bwumvikana byose bitangira mu kutizera. Avuga mu buryo bwumvikana ngo ucumura ni uko atizera. Rero kutizera niko kwari umuzi, niko kwari impamvu nyakuri Imana ishaka ko tuyizera. Kandi ndashaka kuvuga yuko muri buri torero, muri buri giterane, mu myaka myinshi Mwene Data Branham yabwirizagamo bagumaga baririmba ipamba ivuga ngo izere gusa byose bishobokera uwizeye. Kandi dufite igitabo cyuzuye Bibiliya cyuzuyemo ubuhamya bw'intwari mu kwizera. Iri jambo intwari mu kwizera nariyo ni ikintu kimwe turebye abantu b'Imana tukareba n'uburyo barameze hano mu isi imibereho yabo bari wabita ibintu byose keretse kubita intwari. Ariko mu buryo umwuka banesheje ubwami, banesheje abanyembaraga bakoze ibintu bitagereranywa. Abo bantu bamwe ubwabo ku bwabo bari abanyantege nke, ariko hamwe n'Imana bari abanyembaraga. Kandi uko niko byari bikwiriye kumera kugira ngo hatagira uvuga ati dore ibintu nabikoze neza none Imana wabivuze uravugaho iki. Nta n'umwe wahinduye ibintu kuba byiza. Oya, Imana yonyine niyo yahinduye ibyayo kuba byiza bihebuje, bitari ibikoresho inzabya zidafite icyo ziri cyo, kugira ngo amaherezo icyubahiro n'ishimwe byose bibe ibyayo. Pawulo yari umugabo umunyakuri rwose. Uko kuba umunyakuri kuva imbere mu mutima kubuze ku bantu baguma biyambika ishusho yo guseka yo kunezerwa nk'uko twaririmbaga ngo ugasanga igihe cyose bameze uko bikwiriye mu buryo bugaragara. Ariko arasaba ko tuvuga ukuri. Uyu munsi hari amatelefoni yampamagaye mushiki wacu wo mu Busisi aravuga ati Mwene Data Frank ntabwo bishoboka ko iteka umuntu yahorana mu maso hanezerewe, kuko umubabaro hari igihe umuntu uba utakiriwo kwihanganirwa. Kandi uko niko bimera, uko niko bikwiriye kumera rwose. Kuki se twakwishuka twebwe ngo dushuke n'abandi? Ibyanditswe byera biravuga biti munezeranwe n'abanezerewe, mubabarane murirane n'abarira. Abaroma 12:15. Mwana w'Imana w'ukuri abashobora kujya mu mwanya wa Mwene Data na mushiki wacu, bikaba nk'aho twubwacu ari twe ibyo byabayeho, ari twe bireba. Icyo gihe dushobora kubabarana n'uwo muntu. Icyo gihe umunezero wa mugenzi wawe, umunezero wacu no kwishima kwacu uko byaba aricyo cyose, ukagera no kumubabaro no kugahinda byagira ku muntu, byose tukabifatanya. Ibyo hari n'igihe byihuta cyane kuruta uko tubitekereza. Abantu bameze nkuko umwita Branham ajya avuga abantu bari ku mabati bari mu gisenge ku gisenge hejuru ushobora kuba uri ahantu hasi ariko nkuko tubivuga iteka waba uri hejuru waba uri hasi tuba turi hamwe n'Imana n'Imana ikaba iri hamwe natwe kandi ibyo bintu ntitubikundira yuko bitubuza iby'Imana amaze kuduha kwizera kunyura mu kigeragezo tugomba kugeragezwa ariko ntabwo twemera kwamburwa cyangwa kubuzwa ibyo Imana yaduhereye muri Yesu Kristo umwami wacu hari igihe ibigeragezo bimera bigeraho twibwira ko birenze ubushobozi bwacu icyo gihe twibuka umurongo wa Bibiliya uvuga yuko Imana ubwayo ntawe igerageza kuko nayo idashobora kugeragezwa n'umuntu kandi buri wese ageragezwa ku rugero ashobora kubyihanganira nta muntu n'umwe ugeragezwa ibirengeye ibyo yabasha kwihanganira hari igihe bisa bityo hanyuma yo kuvuga ngo mwami ibi bigeragezo byose twanyuzemo uko byagenda kose byaje kudukomeza mu kwizera noneho mu kujyanye no kugeragezwa Bibiliya mu by'ukuri ivuga ibyo bintu byose nayo mpamvu dukwiriye kubyihanganira rero isomo ryo muri mirongo itatu muri Bibiliya y'uyu mugoroba ni iri ngiri Imana ifite ubwoko iri gukorana nabwo umugambi amateka y'agakiza rwose mu buryo bwose yiteguriye gusohoza amasezerano yayo isaba ko ubwo bwoko bugera kwizera no kumvira nk'uko Pawulo abivuga mu Baroma 16 ngo kugira ngo isohoze kumvira mu bwoko bwose bw'abanyamahanga Baroma 16:26 ntabwo ari ukwizera konyine hariho abavugabutumwa benshi bavuga ibyo kwizera gusa bavuga ibitangaza gusa umunsi umwe abavuze ibyo kwizera gusa byonyine bazatungurwa kwizera no kumvira biragendana icyo gihe Imana ihabwa icyubahiro yumvira kwawe nanjye kandi tuziko Imana iduha amasomo adasanzwe kubera ko idukunda si ukubera ko ishaka kudukiraho iteka ahubwo uyu mugoroba irashaka kutubwira ngo nimwumve murebe nakoze ibikomeye nabikoreye ubwoko bwanjye Isirayeli nasohoje isezerano ryasezeranijwe Aburahamu nigaragaje ko ndi Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo nta kintu nasize kidasohoye ariko nyamara bayobye mu mitima yabo n'ibirenge byabo babikoresheje urugendo kwita rwiza uko bikwiriye ntabwo tubwirwa ngo bazereraga n'ibirenge byabo ngo bajyaga ha bakazerera hano bakazerera hariya ariko mitima yabo barayobaga mbese inzira nziza ari y'iki nubwo ikanani ha garagara mu maso byamara iki ndamutse nyobye ndetse nkayoba mu mutima nkayobana mu mutima wanjye niba ntizeze umutima wanjye niba ntafitiye Imana icyizere n'umutima wanjye umutima wanjye rero mu mutima wanjye akaba arimo kutizera ariko nkapfa kugenda kubera ko bari kugenda nkabatizwa kubera ko bambatije byose nkabikora ntyo umutima wanjye ukaba utabirimo Oh, bakundwa, Imana iduhindure abantu bagendesha imitima yabo mu nzira y'Imana. Ni byiza gukomera kuberwa ku Mana n'umutima wawe, ahari se ibirenge byo naho byayobaho gato, ariko ugakomera ukomatana n'Imana n'umutima wawe. Aba bantu bakurikiye Mose n'ibirenge byabo, bayakurikiraga igicu n'inkingi muriro byabaherekezaga, kandi yari Kristo. Rero niba twavuga gutya, twavuga ngo bakurikiraga Kristo, mbese si byo? Bari bafite igitare kandi banyoye neza, barongerwa imbaraga baragenda, ariko mu mitima yabo ntibamenye icyo Imana yashakaga kubagirira, ishaka gukorana nabo umugambi yari afitiye. Bakundwa n'abashiki banjye, muri iki gihe ubwo Imana iri kuvugana natwe, iri kuvugana n'imitima yacu, ntabwo iri kuvugira mu mitwe yacu, kuko ibaye ivugana n'imitwe yacu yakabwiye n'ibirenge, kuko umutwe ubwira yabibwira n'ibirenge, ko umutwe ubwira ibirenge bigomba kujya. Imana yo ibwira umutima, iravuga ngo muhungu wanjye, mukobwa wanjye, umpe umutima wawe. Migani 23:26, nzabaha umutima mushya, nzashyiramo ijambo ryanjye ryandike mu mitima yanyu. Ezekiyeli 36:26, n'indi mirongo. Umuririmbyi w'indirimbo imwe ni kuvuga ati, umutima nk'uwawe, umutima wizera wera wuzuye urukundo n'ibindi bijyana nabyo. Ukunda Imana, ukagirira icyizere, ukayizera, hanyuma ukagendera mu nzira zayo, mu byo twategetswe byose mu nzira. Kwizera, kwihana, umubatizo, n'ibyo byose bijyana nabyo. Ariko twaba tubonye ishyano, umutima wacu ubaye utabirimo, ubaye rwose utagenderamo. Mbese niko byari bimeze bite icyo gihe? Hano haravuga neza mu buryo bwumvikana, uyu munsi nimwumva ijwi rye, ntimwinangire imitima yanyu nk'uko mwabikoze ubwo mwayirakazaga.
À l'époque, le Seigneur parlait au peuple d'Israël.
Kiriya gihe Imana yavuganaga n'ubwoko bwa Isirayeli, ibyo yabasabaga,
la responsabilité d'écouter ce qu'il disait.
Yabategekaga kumva ibyo ivuga. Icyo yabategekaga, uyu munsi mwami aravugana natwe, ni ho none yacu. Kandi niba dushaka kubivuga mvugo yumvikana neza, ijambo ry'Imana muri iki gihe cya nyuma niyo nzira y'Imana. Ni ijwi ry'Imana twabwiwe, amagambo y'Imana, iby'Imana ivuga. Rero ntidushobora gutoranya ibyo dushaka cyangwa ibyo tudashaka, ntabwo tubereyeho kugira ngo ijambo ry'Imana tube turishaka cyangwa se ribe ridukwiriye. Oya, tubereho kugira ngo Imana idushyire mu mugambi wayo, kandi ijambo ryayo ridutunganya kugira ngo byose umunsi umwe bizabe bikwiriye, byose bizabe byuzuzanya. Ngo nimwumva ijwi ryayo, ubu ngubu ntabwo ari ubwoko bwa Isirayeli ubwirwa, ahubwo ubu ni wowe nanjye. Ku murongo wa 15, nimwumva ijwi ryayo, nimunangire imitima yanyu nk'uko mwabikoze mu gihe cyo kwirakaza. Nafashe umwanzuro wo gukwirakwiza, gutanga byose nk'uko twabihawe, nk'uko twabisigiwe, hatagize ikintu na kimwe gikurwamo. Ibyo abantu bavuga nta kintu kinini byatumariye twese. Imana ntabwo izabaza abantu ubwo izaba iri kuducira urubanza. Inshingano dufite ni imwe gusa, tuyifite imbere y'Imana. Niyo yavuze, niyo yatanze ijambo, kandi iryo jambo ryahishuwe mu gihe cyacu, turyakira ryose. Ibyo biratubabaza iyo umuntu avuga ati yego, ariko Pawulo yaravuze ati naho marayika amanuka ava mu ijuru, yego yarabivuze. Ariko ni nako dukwiriye kwemera ko mwene data Branham nta yavuze gusa, yigishije gusa ibyo Pawulo yavuze, ibyo Pawulo yigishaga. Tuzi twese yuko uyu munsi ntabwo twicaye mu kibwirizwa Pawulo yari kubwiriza kugera mu gicuku, ariko dufite imirongo imwe na imwe mu byanditswe migufi yavugiye imbere ya Agripa, ya Festu, n'ibindi byose twabwiye tubwirwamo bibwirizwa. Ariko ikibwirizwa kimwe yabwiririje mu itorero ry'Abakorino, ikindi kibwiriza yabwiriye ije mu itorero hirya no hino, ntabwo ibyo bwirizwa tubifite. Ibyo dufite inzandiko, kandi izo nzandiko yavuzemo ibintu bimwe na bimwe. Ndababwiza ukuri, iyaba twarice ku birenge bya Pawulo, hanyuma twica no ku birenge bya Branham, kuri izo nshuro zombi twari kuba twicaye ku birenge bya Yesu Kristo, kandi twari kumva ijambo rimwe turibwirwa n'umwuka umwe urihishurira abantu bose bafata inzira z'Imana, bakomeje bakitaba bagasubiza ibyavuzwe. Uyu munsi nimwumva ijwi ryayo, uko byamera kose twabisobanukirwa tutabisobanukirwa, hari igihe tuba tugifite imyumvire y'abantu ngo yumvikana, tukibwira yuko twamaze guhabwa ubwenge bw'Imana. Bakundwa, uko biri Imana iri kudufasha, kandi dufasha muri byose, kandi ibyo nta na rimwe byigera bisa bigaragara ko ari byiza ku muntu. Murabizi, turamutse turebye yanditswe muri biriya byose, ibyo naka yakoze, ibyo undi yakoze, igihe usomye Korowani habamo gusa imigani, ntabwo habamo ikosa na rimwe, na kintu kimwe kirimo. Ni igitabo gisumba ibindi byose. Bene data Branham avuga iki kuri iyo ngingo? Aravuga ati mbese mwibwira ko Mose yari kwandika iki iyo biza kuba ari we mwanditsi, ari we wabyandikaga? Mbese yakorekaga gutyo? Ati oya. Aravuga ati kubera ko yari umwuka wera, abo bantu nta mahitamo bari bafite, bahumekewe n'umwuka w'Imana maze barandika, nubwo byabaga ari ibibareba ubwabo. Ntabwo ntakunda ahubwo bandikaga badahinda umushyitsi, bishidikanyaho. Ibiganza byabo byaranyeganyegaga kuko umwuka w'Imana wabaga ubinyeganyije. Kandi uyu munsi turabishimira Imana, kuri turashimira Imana kuko iki gitabo kera cyanditsemo imigani myinshi yanduye. Icyubahiro kibi cy'Imana, Imana yacu ishimwe ihimbazwe, irashaka abantu bayizera, abantu bafite icyubahiro, atari abantu bigira abantu bayubaha, ahubwo akaba abantu bubaha koko Imana kuba n'ijambo ryayo, abantu bahinda umushyitsi igihe ivuze, bakavuga bati mwami rwose ibyo uvuga ni ukuri, kandi twese twarayobye, turi makosa, dukeneye ubuntu bwawe. Uyu munsi nitwumva ijwi ryayo, ntabwo tunangira imitima yacu. Ndashaka kurangiriza ku gitekerezo nanone mwene data Branham yavuze kenshi, ubwo umwami wacu Yesu yavugaga ati nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu kandi nimutanywa amaraso ye ntabwo mubona mwaguma mufite ubugingo muri mwe. Yohana 16 umurongo abigishwa bari bari aho ngaho abantu bose bari aho bakareba bibaza bati noneho se turarya gute umubiri we, turaza kunywa noneho amaraso ye? Ibyo biraza kugenda bite? Imana yari yaravugiye muri Mose yuko amaraso atazanyobwa kubera ko ubugingo buba amaraso. Abalewi 17 umurongo wa 10 na 11. Rero Uwiteka wavugiye ku musozi Sinayi arabwira Abayuda bari bazi amategeko batamumenye, maze mwene data Branham akavuga ati mbese umwami hari ijambo na rimwe ry'ubusobanuro yigeze atanga? Oya, ibintu yabiretse uko byari bimeze. Imana yacu itanga ibisobanuro igihe yabitanze, gusa itabitanze nuko biba bidahari. Pawulo hanyuma abivuga burebure mu Bakorinto ba mbere 16 aravuga ati igikombe cy'umugisha duhesha umugisha mbese si gufatanya mu maraso susanye maraso ya Kristo n'umutima tumanyura si ubumwe mu mubiri wa Kristo. Murabona Imana ifite umwanya wa kimwe cyose. Hariya muri Matayo igice cya 10 umwami aravuga ati mwe kujya ku banyamahanga mugane gusa mu nzu y'Abisirayeli. Mese Matayo 28:8 akavuga Matayo 28:19 aravuga ati mujye mahanga yose. Abumva rero bashoboraga guhindukira akavuga bati mbese ibi ni ibikino niho biri kuba. Umwami aravuga ati ngo ubutumwa bwiza bwari bukwiriye kubwirizwa kubanza kubwirizwa Abisirayeli. Yakoze 16:13. Oh, nta muntu n'umwe wabasha kurondora ubwenge bw'Imana. Twe guhera kuri ibyo mureke gusa twese twinjizwe mu bushake bw'Imana. Amaherezo ibintu byose bizatungana ku Mana. Ibintu byose biratungana, byose kuva ku cyambere kugera ku cyanyuma byose biba bitunganye. Niba bigaragara nk'aho atari uko biri ariko no hanyuma ko biri kose ishusho iza kugaragara byose bigatungana. Tuvuge gusa ngo Mana duhindure abantu, icyazana Imana ikaduhindura abantu bagenda mu nzira zayo, abantu mu bugingo bwabo hashyizwemo ijambo ryayo nk'imbuto y'Imana, abantu bumvira kandi bakurikira umwami mu kwizera. Natwe wacu amaherezo icyazana hakandikwa amagambo ameze nk'ayo nk'ibyanditswe mu Baheburayo 11 ngo gira kenshi ngo ni kubwo kwizera havugwa kenshi ngo ni kubwo kwizera, nibwo kwizera, nibwo kubwo kwizera, nibwo kubwo kwizera, nibwo akaba urutonde rurerure byahere kuri Abeli ukagera ku muntu wa nyuma uhavugwa. Kubwo kwizera abo bantu b'Imana bose babonye batuye biboneye imirimo y'Imana yari gihamya gihamiriza ijambo bizeraga kandi baravuzwe. Niba muri iki gihe turi mu bantu bizera mutima bose ijambo ry'Imana, dukwiriye kuba babona batari mu babona gusa, ahubwo ababona ibikorwa by'Imana kandi bitari ukubireba gusa, ahubwo ukabitura mukabibamo ukabona imirimo y'Imana iherekeza ijambo rya Yesu Kristo. Wa wundi uko yari ejo hashize niko ari none kandi niko azahora iteka ryose, kugeza iteka ryose. Izina rye rihimbazwe. Amen.
louange et merci au Seigneur.
Umwami ashimwe kandi ahimbazwe. Ndashimira Imana kubw'ikibwirizwa cy'umugoroba. Namwe ndizera ruko biri. By'ukuri nizera ko Imana yatuvugishirije mu ijambo ryayo rigera. Ry'igiciro. Imana ntiyigeze iduhana, ntiyigeze idusiga bakundwa. Kandi natwe dukeneye, si ngombwa ko tuyisiga. Iri hamwe n'abayizera bose kuva ku itangiriro ukagera ku iherezo. Bakundwa, hari benshi bagize gutangira, ariko Imana irashaka abantu bagendana nayo. Nibyo tubona mu byanditswe. Kandi ndashimira Imana iminota 45 y'ikibwirizwa. Ndashimira Imana ko ibintu byose byagenze neza. Umwe ababara iryinyo, undi akababara ukuguru, ariko twese twuburira amaso ku Mana yacu. Ni nayo dushaka kuzamurira ishimwe, icyubahiro no kwiramya. Ntiyigeze iduhana kugeza magingo aya, kugera muri aka kanya. Mbese ni he twaba twarigeze tubonaho idutererana? Ntaho. Iri hamwe n'abayo kandi ivugana n'abayo.
Je ne doutais pas que tant de choses sortiraient de la parole ce soir.
Si nigeze nshidikanya ko hari amagambo meza nk'aya menshi ari buze umugoroba, ari ibintu biri babagirana, ariko Imana yo ishoboye gutanga ibirengeye aho tutabitekerezaga. Tuzi amashimwe, ndatekereza ko dukwiriye kugaragaza ko tuyizamuriye amashimwe no kuyiramya. Bakundwa neza bashiki banjye, duhaguruke kugira tubikore, turamye Imana, singa Imana. Mana ikiranuka, twongeye kugushimira hamwe kubw'ijambo ryawe ryera ry'igiciro, kubw'ijambo ryawe no muri uyu mwanya n'umugoroba. Mwami, tuzi yuko utavugira ubusa, ahubwo ko ijambo ryawe ari umwuka rikaba n'ubugingo. Mwami, imitima yacu yo kwinangira. Mwami, mu gihe twumvise ijambo ryawe, twumvise umuhamagaro w'ijambo ryawe, wuzuze imitima yacu kwizera no kumvira. Mana yanjye, umutima wanjye ndetse imitima yacu twese turayiguhaye. Mwami, twuzuze. Mwami, dutegure. Mwami, ngo tube twiteguye nk'uko ba bandi uko bari biteguye, uko wima muri bo mu gihe cyawe. Mwami, gushimwa no guhimbazwa bibe iby'izina ryawe rihebuje rya Yesu.
Hallelujah.
Amen.